Kujipendekeza na kujientekeza ukam Maisha matam, dunia mapitu, tushkwani siam Dance, dance, kama pipi dance Dance, dance, shaki body dance Dance, dance, siogope dance Dance, dance, shaki body dance Stand up dance, si mama dance Shaki body dance, zungusha dance Katika dance, inama dance Inuka dance, si meni dance Nakumbuka mapinduzi saba Sekondari, nikiruka fence, napiga kabari Home sio shwari, na kila nikitizama Sio ni mbele watoto, wakishua wakaniona sifai na matoto Wakaishia kunipai, tagila kuwauni, tagila kupafuni Kitapo chakam, hatuogi na sabuni Najua sija cherewa, najua sija wai Game na redai, na kurozi o fai Mwenja pole ajikwai, mababu alisema Na shukuru mbishi bado na ema Japo kila nikisema, wanasema bado siasema Na pema usijapo pema, na kama ukipema, si upema Pumsi begiani, maseme ni pumsi begiani Wega ino pumsi begiani, na kidebe pumsi begiani Wabadachi pumsi begiani, wanajoba pumsi begiani Welade ni pumsi begiani, chanda pamba pumsi begiani Bigger show, wanna bigger feels. Bigger bigger show, wanna bigger feels. Bigger bigger show, wanna bigger feels. Bigger bigger show, wanna bigger feels. Dance, dance, come on, baby, dance, dance, dance. Shake your body, dance, dance, dance. See your girlfriend, dance, dance, dance. Shake your body, dance. Stand up, dance. See mama, dance. Shake your body, dance. Don't push your dance. Got your card, dance. In a mad dance. In a card, dance. See many dance. Bila kuchoka sapo na unachoka Bila kuchoka kwa nini unachoka Bila kuchoka sapo na unachoka Bila kuchoka kwa nini unachoka Dunto ujazimwa sapo na unachoka Sigea kwenye dunto, joo kwenye dunto 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 Teresa dance, shake your body dance Siku oni dance, John Perry dance Weda da dance, utaka dance Masimene dance Only one good dance. And once so much, once so much, once so much, once so much. Hey, Atima. Hey, Chamazi. Hey, Jaina Minoma. And once so much, hey, Obadachi. Hey, Yoba. Hey, Ladeni. Please, yo. Twitter. Hey, Karim Chukwa Chama. Hey, Fabia. Hey, Kantini Kwamiani. Hey, Cambodia. Scani Chocho. M. Bante, M. Adi Matitu, M. Tony, M. Yombo, M. Wazomisho, M. Chaksi Chanika, M. Kitunja, M. Wananyama, Serikali ya Tantare, Isio, M. Abibo, Sike Shadow, M. Brati, M. Alio, Gineria, M. Kidogo Badi Fesi, Isio, Eman Pozawani Ete Bieta Ete Abate Sito Mchama Eki Debe Epo Lilo Etangante Nimitadi Emtwa Emogro Eifaka Eki Saki Futefai Toki Kos Nampachafu Koma Sila Namadi Empucha Enza Dance, 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 dance. McDonald's.